this better sound good.
Mari yangu kusule mbekete Kemu jende ndaka uba mpongo yangu ya kajiswa denkete
Ndaka higo matenkete kutalini weho Nalina musekete na embu Otega marimbo batega menda Mama gaitu kushikala
MyLoveZedMusic.com.